ZLouder.com. The Revolution Band.
Our praise music
records.
ZLouder.com.
Oh no no, awe tatumba, uwe kala kumishi tatumba. Nere kwete mayama, ne wumba ne wonga revelation band. Wale imbanga, wa imba no mubili wale enda. Aba mayama, wale kwete chabupe, wale weshe na wantu avaloba. Kuchiso cha kwalesa. Malumbo, yo, bala mane bumba diango, ebale kele shokwimba, mwalishi wa be wayama, mutu bembila, bakapingula wa matoni, wali bangeli, bangeli, awafumine kumulu, kumulu kwisano, bakapingula wa matoni, wali minike wayama. Kuriu mtu mubikile kunuma, ushechesha belele kunuma. Bayama watile, echwa belele kunuma. Ale imechile yale pusa no kushana. Ale lufyani abanangwe, avangeli watile. Uyo mubikile kunuma, tamwishi befye, nasekeshe mfumu. Uyo wine,
uyo wine.
Uyo wine, 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 uyo
wine,
uyo wine, uyo wine, uyo wine, uyo wine, uyo wine, uyo wine,
uyo
wine, uyo
wine,
uyo
wine,
Ask yourself that.
Hey, Baba Monde, Baba Monde, Baba Monde, Hatina Mama Lemba Windu. Alefaya, Baba Monde, Baba Monde, Nabo, Baba Monde, Balemba Windu Bachili. Baba Monde, Nabo Monde, Mimbile,
Baba Monde,
Imi Falile. No wa mune mi pepe le mundi
mi
Adiba la pepa na mundi mi vena bakari Le foya baba monde Baba monde Baba monde
Atina boga lemba wino
We wango munati Udo wa
kwale imba tiba mumone Atina kwale mba wino yo 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 Wango munandi Uyo wale imbo kwe wati Lesa pokelele pepo yakwe Na malumbo yakwe kuli wende Aya
Talk to them wisdom my brother
Uyo wine kunuma Uyo wine ule pusana pa kushanda yeah. Yelele
Uyo wine kunuma Uyo wine ule imana chile yo kuchila bose
Uyo wine kunuma Aimbo kuchila bose
Awishi pandwekele
Alepukunya
kumunya filo
Said louder, the
call. Yeah.
Louder.com